Sound.
Yeah, mic check 1, 2. Stolen boy round 2. Yeah.
Kidonda ulichona chest japo na minajiuguza mwenyewe. Kukupenda sizani takoma mana ulinifunza ni wewe. Hisia zangu kwingine zimegoma, sio kufa juu yako wewe. Baby ujui to me, baby ujui to me. Wendo likuwa kwa baridi, unanipa joto. Na peke ule nifariji, yani kama mtoto. Na kuna mengi si uliniahidi, utavumilia changamoto. Kweli mkaidia faidi, ona penzi umetia moto. Na umeniacha ujui to me, nanguwa kilio, oh, nanguwa kilio. Sijampata niamini, rudi wendo kibilio, oh, wendo kibilio,
oh,
oh. Unifute
machozi,
oh yeah. Be I'm crying for my love.
Unifute machozi,
and I go die for my love.
Unifute machozi,
yeah.
Unifute machozi,
me I go die for my love.
Unifute machozi,
me I go cry for my love.
Unifute machozi,
I go die for my love.
Unifute machozi,
yeah. I go wait, yo, baby. Me, I go wait, yo. Yeah, me, I go wait, yo, baby. Come on, me, I go wait, yo.
You only put in my jersey.
Come on, yeah. Girl, you blocking my Insta, my Facebook, my Twitter. You don't want to see me, I thank you posting pictures. Yes, he wears the feature, my girl and Felicia. Kasi baby, rudisha moyo. Akili yangu naichachisha, unatoka nzidisha. Kama maisha marefu, basi unafutisha. Siamini umesitisha, kurudisha moyo wako. Na umeniacha ujui to me, nanguwa kilio, oh, nanguwa kilio, oh, baby. Na sijampata niamini, rudi wendo kibilio, oh, wendo kibilio, oh,
oh. Unifute machozi,
oh yeah.
Unifute machozi,
me I'm crying for my love.
Unifute machozi.